nimemzimia kanzimia tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania pambania haraka dhamana.
Kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga
kinganga nizi
mapenzi umenipa ndo vile mama kwa nasema nitaki baby inafanya nisile mawazo nini kashikashi daily cause I got a future for you baby na mama na yeyusha mpango embu cheki mipango imevurugika nimempa posa imevurumishwa na hajatupa sababu yani ni mja meturudisha ila I got a future for you na kuzimia unazimia tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania pambania haraka dhamana.
Kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga
kinganga nizi
haututarariki wamezingua auto wairishe ni vileli ya koshe donangoja tuikamilishe sijui anataka nini huyu mama au anataka wendele kuzini bana yana mesha tuzingua sana paka natamani nimpige mitama
tumeleta yoposa ni baraka ujui
kuowa tunajua talaka hatujui
cause he got a future for you na mama na yeyu shampango
na kuzimia unazimia tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania pambania haraka dhamana.
Kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga dawa likuwa kinganga kinganga
kinganga nizi.